caminhar. A tia Bahia. Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona mambo. Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona.
Dada, uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Dada, uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Toba, aya, 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 aya. Toba, toba, toba. Apo, ai, 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 ai. Nini, mama, wewe, twende.
Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis. Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis.
Oya, shake, shake, vunja, vunja. Das, das, dunda, dunda. Dada ina matiki sienye ashu na jipinda, pinda. Mashitani ya ni pepo punda. Ayago mabuzi ya mekwenda. Vista ilivya kubamia na vikata kata kama mbenda.
Oya,
unajua kucheza kumbe fundi.
Kumbe fundi.
Nifeza mgandisho kama gundi.
Kama gundi.
Napenda gabato ugomfi wa makundi.
Wa makundi.
Ya bato la kucheza siola ndondi.
Oya,
wadizani nimeferi lakini bado. Bado watoto wadogo kindagate mdebwedo. Wedo nazidi kwa kanyagia maji ya kisado. Sado yona wapi mnazi umeangusha dodo. Embe dodo kwetu limefungwa dodo alafu na nikataza kukesha. Yamewekwa na mashindano kwa wale wanaojua kucheza. Hapo hapo ingia kati waonyeshe unajua kucheza. Changanya mapiano kiduku usisa ukicheza.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po mbaka njini tuwa dada dada.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po mbaka njini tuwa dada dada.
Ashokari wewe. Abala MC
Sauti ya kita.
Anikiwa Waikiki Entertainment. A DJ Yaba Boy. Unatari wewe. Anakubali sana producer Sacha. Watoto ambaja la temeke kinondoni mbaka irala.